1.33. The hot sound on your 91.3 FM. Ponipo ne kokununsan ke sude pose da sentiria kokana baseda pesa kupuva nchira uletini sama bada pembe da nchira chindole da teke tuke nchira
anafika na kona na dula awe mwandine katumpa inevo katumpa
bajamba wangu kunjaja akutoni shika pale pona kwa tae banja bali kulo mutwe chabaishi bacha kinda na shika katumpa
Tell me you're gonna want to find me, baby.